Essula ey'okubiri. Era bano be baana ab'omusaza abaayambuka okuva mu busibe bwabo abaatwalibwa Nebukadduneeza kabaka w'e Babbulooni be yatwala e Babbulooni era abaddayo e Yerusaalemi ne Yuda buli muntu mu kibuga ky'ewaabwe. Abajja ne Zerubbaberi, Yesuwa, Nekemiya, Seraya, Leraya, Moludekaayi, Birusani, Misupaali, Biguvaayi, Lekumu, Baana. Omuwendo gw'abasajja b'abantu ba Isirayiri, abaana ba Palosi, 212. Abaana ba Sefatiya, 372. Abaana ba Ala, 775. Abaana ba Pakasumowaabu, ab'oku baana ba Yesuwa ne Yowaabu, 218. Abaana ba Eramu, 1,254. Abaana ba Zattu, 945. Abaana ba Zakayi, 76. Abaana ba Bani, 6,42. Abaana ba Bebayi, 6,23. Abaana ba Azugadi, 10,222. Abaana ba Adonikamu, 6,666. Abaana ba Biguvaayi, 12,056. Abaana ba Adini, 454. Abaana ba Ateri, aba Kezeekiya, 98. Abaana ba Bezayi, 323. Abaana ba Yola, 10,112. Abaana ba Kasumu, 223. Abaana ba Gibbali, 95. Abaana ba Besirekemu, 10,123. Abasajja be Netofa, 56. Abasajja be Anasosi, 10,208. Abaana ba Azumavesi, 42. Abaana ba Kiriyaswalimu, Kefira, ne Berosi, 743. Abaana ba Lama ne Geba, 621. Abasajja be Mikumasi, 1,222. Abasajja be Beseri ne Ayi, 223. Abaana ba Nebo, 52. Abaana ba Magubisi, 1,056. Abaana ba Eramu omulala, 10,254. Abaana ba Kalimu, 320. Abaana ba Lodi, Kadidi ne Ono, 725. Abaana ba Yeriko, 345. Abaana ba Senaa, 363. Bakabona, abaana ba Yedaya, ab'omu nnyumba ya Yesuwa, 973. Abaana ba Imeri, 1,052. Abaana ba Pasukuli, 10,247. Abaana ba Kalimu, 10,107. Abaleevi, abaana ba Yesuwa ne Kadumyeri, ab'oku baana ba Kodaviya, 74. Abayimbi, abaana ba Asafu, 128. Abaana ba Abagazi, abaana ba Salumu, abaana ba Ateri, abaana ba Talumoni, abaana ba Akubu, abaana ba Katita, abaana ba Sobayi, bonna 139. Abanesinimu, abaana ba Zika, abaana ba Kasufa, abaana ba Tabawosi, abaana ba Kerosi, abaana ba Siyaka, abaana ba Padoni, abaana ba Lebana, abaana ba Kagaba, abaana ba Akabu, abaana ba Kagabu, abaana ba Samulai, abaana ba Kanani, abaana ba Gideri, abaana ba Gakali, abaana ba Leyaya, abaana ba Lezini, abaana ba Nekoda, abaana ba Gazamu, abaana ba Uzza, abaana ba Paseya, abaana ba Besai, abaana ba Asuna, abaana ba Meyunimu, abaana ba Nefisimu, abaana ba Bakubuki, abaana ba Kakufa, abaana ba Kalukuli, abaana ba Bazulusi, abaana ba Mekida, abaana ba Kalusa, abaana ba Balukosi, abaana ba Sisera, abaana ba Tema, abaana ba Neziya, abaana ba Katifa, abaana ba abaddu ba Sulemaani, abaana ba Sotayi, abaana ba Kasoferesi, abaana ba Peruda, abaana ba Yala, abaana ba Dalukoni, abaana ba Gideri, abaana ba Sefatiya, abaana ba Kattiri, abaana ba Pokeresu Kazebayimu, abaana ba Ami, abanesimu bonna n'abaana ba abaddu ba Sulemaani baali 392. Era bano baayambuka okuva e Terumeera, e Terukalusa, e Kerubu, e Yadani ne Imeri, naye ne batayinza kulaga nnyumba z'abakitaabwe n'okuzaalibwa kwabwe obanga ba Isirayiri. Abaana ba Deraya, abaana ba Tobiya, abaana ba Nekoda, 652. Ne ku baana b'abakabona, abaana ba Kabaya, abaana ba Kakkozi, abaana ba Baluzirayi eyawasa omukazi ku bawala ba Baluzirayi Omugireyaadi, n'atuumibwa ng'erinnya lyabwe bwe lyali. Abo ne banoonya amannya gaabwe mu abo abaabalibwa ng'okuzaalibwa kwabwe bwe kwali, naye ne batalabika. Kyebaava bababoola ne babagoba mu bwakabona. Tirusaasa n'abagamba balemenga okulya ku bintu ebitukuvu ennyo okutuusa lwe walibaawo kabona alina Ulimu ne Sumimu. Ekibiina kyonna okugatta kyali 442,360, obutassaako baddu baabwe n'abazaana baabwe, omuwendo gwabwe 737,337. Era baali n'abasajja abayimbi n'abakazi abayimbi 200. Embalaasi zaabwe zaali 736, ennyumbu zaabwe 245, eŋŋamira zaabwe 435, endogoyi zaabwe 672. Awo abamu ku mitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe bwe bajja mu nnyumba ya Mukama eri mu Yerusaalemi ne bawaayo ku bwabwe olw'ennyumba ya Katonda okugisimba mu kifo kyayo, ne bawanga obuyinza bwabwe bwe bwali mu ggwanika ery'omulimu daliki 1610 eza zaabu, ne laateri eza ffeeza 15,000 n'ebyambalo by'abakabona 10,000. Awo bakabona n'abaleevi n'abamu ku bantu n'abayimbi n'abagazi n'abanesinimu ne babeeranga mu bibuga byabwe, ne Isirayiri yenna mu bibuga byabwe.